iyadoo weli lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan, ayaa waxaa jira dad badan oo wajahaya xaalada adag maadaama aysan gaarin gargaarkii ay u baahnaayeen, balse ay jiraan dad badan oo isugu jira barakacyaal iyo danyar la gaarsiiyey gargaar kala duwan. Qoysaskan oo ku nool kaamka Garas Weyne ee duleedka magaalada Baydhabo ayaa ah kuwa hadda dareemaya dhibaato badan oo dhanka nolosha ah, waxaana ay sheegeen in ilaa iyo hadda aysan helin wax gargaar ah dadka kaamka deganaa oo ay u badan yihiin dad da'ah oo aanan shaqaysan karin. Qaar ka mid ah dadka ku nool kaamka Garas Weyne ee duleedka magaalada Baydhabo oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay u baahan yihiin gurma degdeg ah, aba ugu darnaatay biyo iyo sidoo kale raashin maadaama lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan.
Mar la jaray walka jiifadaana gulul mahayn laylonka aan hayn walowna mar la jaray ka afur nobayn soongu ilaahay mahalle afur sagayn hiraab sagayn walon hayn male yaalkii onay balaanta inta dharaaran walay hayn male baahi dhamaay hayd dawladda koofar galbeed ee hay'adda samafalka inay mar la jaray sadex degdega walnin siyan
wal ka hiraab sadoo lu way leeloo male wal ka lakajiifada male ka shaag inta mamoodo dhabaatadaasan hayta ilaahay ma an arna umongeeka ilaahay ma an arna biimada walan haane isu ka furan lahan yamaad walay hal ee kaw
ma haysan raashinka ma haysan afurka ma haysan ee arday dawladda koofar galbeed intii aan deertay fadaan ee arday hortii irto bagarnyo balanta ka guridaas ay arday ayta way soo banya oo tan way bahway laan deere fadaan
may fadaan ani inta nolol nanasi nolol maalmeed nanasi ya fadaan baahna wal ma haysan meel maal ma ku qabada korna annina noolayo fadaan
gabna oonga gabna waa kasta wali la ka dhagmaayaan baahangna ilaahay ku soo koofar galbeeda ka tiirsanna wali awoodana nin hay annina ni taro fadaan
bay sidii walaad la ka nooladay yaa kulliin maalba umku no sidii walaad ba umku hayn may fadaan dawladda koofar galbeed ee samafalka sidii deg ee masaakiinta ganti roogdo anay ma aragna wal naharaysa laanka gudbi
nartub kolay baniyadanka wali waa meel ku roon lay gargaar iyo amaan ku weydiisade ani wali fadana kaamku garisina leeraw gargaar aan baahni jeeriya gali afu afu maad aan baahni daawada aan baahni biyo aan baahni nolol kasta aan baahni madawina koonfur galbeed maamul shay wasiirintiis iyo labaanintiis dal ee dibid walaay bu ku roogan ani jeer gali baan malayna walaadha ku baahay aan anagati wayli wabboose oo sagaalun jareys iyo tan jareys rugan abuushashiyaalka deggan wali baa darbeelkan isku baa